Ona ni chitunzi cha chisanu ndi chitatu. Yona ndi chinsomba cha chikulu. Yona chapter 1 verse 8 kufika pa chapter 2 verse 10. Oyendetsa ngalawa anati kwa Yona, wachita chiyani? Anawauza kuti anali kuthawa mulo. Kotero anati kwa iye, tizachita nawe chiyani kuti nyanja ikhale batha? Yona anayankha, ndiponyeni mnyanja, ndidziwa kuti ndi chimolanga kuti namondo wa mkulu abwera pa ine. Anthuwa sanafune kumupha Yona, koma namondwe anakula kulabe, kotero anamponya iye mnyanja. Ngakhale nditero, Yona sanafe m'madzi. Onani pa chithunzithunzi, chinsomba cha chikulu chinammeza Yona. Anakhala ndi moyo mmimba mwa nsomba masiku atatu, ndipo chinsomba chinamsanzira Yona kumtunda.